JMP Entertainment.
Yabakhumbula bonke abangishiya endleleni. Yabakhumbula bonke abangibiza amagama. Yabakhumbula bonke abathi ngeke mphumelele. Beka manje isemi ngezinyawo zami. Namhlanje ngimi mina, yebo ngimi mina. Ngamehlwabo qela uthando ngithola ukuhleka, qela usizo ngithola ukuvalelwa. Konke kwalahleka bethi mina, konke kwanyamalala bethi mina, konke kwenzeka kabi bethi mina, nisho kukhona ofile bethi namhlanje sengidla impilo. Laba babengibaleka bayangifuna. Ngesikhathi ngingena lutho nangingena sihlalo phakathi wabo. Namhlanje sengishezi phezulu sebefula isome nami. Bengisihlupheke ngwakweni, namhlanje sengindlela
I'm changing you.